Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Nikona, oh Marita, iwe umazi wapo gwila vika vamba. Oh Marita, umanipanga body pize. Kulipenda wina, diwa umazi wapo gwila vika nengena. Vika nengena. Iwe ula popo cash, eto ndefaya mkutombo kena baby. Iwe wali wa minina, eto ndefaya kukutombo kena. Eto ndefwa kukutombo kela baby. Iwe wali wa minina. Eto ndefwa kukutombo kela baby.
Tende iyo Nima kufuti kila futi no kusebenze la kuti nikangale kona weo.
Loving your energy. Kill it when you wine and I konda. My baby, hey, you fine, eh. Kale zandi wa mapendeza
siko. Nala kupela chiko niwe shua. Elo futi cha sugar. Ine mami we shua.
You mami shende. Iwe ula popo cash. Eto ndefo ya mkutombo kena baby. Iwe wali wa minina. Eto ndefo ya kukutombo kena baby. Iwe ula popo cash. Eto ndefo ya kukutombo kena baby. Iwe wali wa minina. Eto ndefo ya kukutombo kena baby.
If you're fire, baby girl, you on fire. Chana bona chitunga, kalindula, oh.
Me loving the way you touch me. Umalenda kuti ine ni konelele. Madia, ndiwe wanga. Majali ni wanga.